SOC/30/2585/X/S.
Change. KwaShoprite sisoloko sikuphathela amaxabiso aphantsi kwizinto ozithenga yonke imihla. Njenge-750g yetoti yeRicoffee nge-54.99 nje kuphela. Kunye ne-750ml yebhotile All Gold Tomato Sauce ngephantsi i-13.99. Ngoko ke, hlawula amaxabiso aphantsi ntsuku zonke zenyanga kwaShoprite. Ze uyive itshintshi yepokothweni yakho. Esi sisulu sifumana kade kube icawa i-1 kaJulayi. ShoprIte, amaxabiso aphantsi anokwathemba rhoqo.